That's my zone.
Poteza tabasamu langu, menisiba na kinwa nisiseme. Wendo likuwa fungo langu, na mema kwa Mola nikombe. Ila, kwanini ukavunja di yako ina nyuma? Na vile liga pangana wena noka sema utani ngojea. Ikini nini, umekuwa muni, waribikia ukubwani. Ona aibu ulionifika na maumivu yasio kifani. Waiyo, 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 umebadilika sio kama zamani. Waiyo, 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 umebadilika. Ngojea, umeshindwa, ngojea.
Kwa nini umeshindwa?
Ngojea,
waiyo, waiyo,
umeshindwa, ngojea. Ngojea,
wai wai wai,
umeshindwa, ngojea.
Kwa nini umeshindwa?
Ngojea, umeshindwa, ngojea. Kwa nini umeshindwa? Wajisi nijo kupendaga, unanizingua zingua. Shakupali uende sawa ila tamu wanomia. Mapenzi kidudu gani kinatafuna mwili. Na kesha kuomba Mungu nipate afadhali. Ona nakonda, ona napungua, ona furaha. Nasikia waniponda, wanikanyagia, waniaibisha. Waiyo, 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 umebadilika sio kama zamani. Waiyo, waiyo, waiyo.